Polisi natezemu kuwa muko ogubala galamba wagizive chikina cha National Platform nga ibalango kutata aganye vien tambula omukule mbizwe chikine choroba chagula nisenta mumba bada agende buyikuwe mchakwe okunonya ya karuru akana mutusa kuwanguzi mkulonda kwa abono kubinda binda okunaba umako kujia kumibida abili mukaga okufana nakone guwa bade gulo mudisu kie mukono bachida vuli ya wagizi duba kungana nebazivuru gudo nga abasirika na wakubwa momu kogubala galo kubagumbulula mbira nubwe tuwe ulichise wabula omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mokusoka mu yabadde asimbula okuva makaagi magiri wali mu Kasangati Town Council ngayolekera ebuyiko yazzeemu okulabula abantu baatambula nabo ssaako bannamawulire okwongera okubeera obulindaala ng'agamba nti ebigendererwa nti ekigendererwa kyakubakwata babaggalire
leero era tugenda kuyiko manyi mwena mumanyi kyokwe kisinga netumanyi engeri gyetwekondakisinga iri aweya nti bano abantu nze nkola yabwe mugimanyi bagezaako okumekinga sure batendeza ttiimu yaffe so mwebeeremu obire kosha but most importantly eri bajournalist baffe kamera zamwe zibeere bazikabalinga everywhere